yeah. Oh, lo, lo, lo. Oh, lo, lo, lo. Oh, lo, lo, lo.
Spawn.
Rafiki sio paka tumbo moja eti muishe damu. Rafiki anakuaga na utu, anakuaga na ubinadamu. Wasikwambie mimi ni mrongi na kuchota ganya. Wakinikimbia wewe ubakie. Oh my friend, hujawahi kupretend. Ikifika weekend, nani toto kaspendi. Unanipaga fichechi nikiwaga hapechi. Marafiki zako wako wengi, ila mindo wakweli. I love you my friend, sina mwingine, wewe ndo my friend. Mwah. I love you my friend, asa wengine wanini, wewe ndo my friend.
Ukiuliza kipi wengi maspichi, ukika kwa kiti ukinyanyuka tu washa kufiksi, wengi ni feki. Wanaweza kukuchi, kuchi, kuchi na yako pisi. Na wanadiriki, riki kuchafua tariziki. Ila wewe my friendi, ujawa pretendi. Usha pambana sana, usha lisevu sana jina. Ha, shaka na wesina. Ukiwa na chochoyo hauna. Kama upatu na madeni, shalipa kwangu hauna deni. Iwa peni na iwa ume, wewe, yo my friend.
Nikiwa siko api, ananipigia tunachati. Hata kama siko safi, ananipitia tuende tukapati. Ujero bati, furaha yetu haina shingapi. Boda iko wapi, tukapanda hata mishkaki. Nikiwa na marafiki, sinaga maringo. Niko nao kila muda, wananita singo. Kiwa na marafiki, sinaga maringo. Natumia na wewe, nikipiga mishindo.
Oh my friend, haujawahi kupretend. Hata ikifika weekend, unanitoa tukaspend. Unapia naga vichenji, nikaga hapechi. Alolo, sisi, ndo marafiki wa kweli. I love you my friend, sina mwingine, wewe ndo my friend. I love you my friend, asa wengine wanini, wewe ndo my friend. I love you my friend.
Nikiwa siku hati, ananisikia tunachati. Hata kama siku tapi, ananisikia tende tukapati.